kitchen sang ni go ta go to gallo le sa go la chuve tu ma tu tu kani tu la nurae ai kitchen sang ni go ta go to gallo le sa go la chuve tu ma tu tu kani tu la nurae na 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 ma chango na na
Kisama Jabambore bore sabore ni na magadi ta na matiro di sagarani.
Jabambore bore sabore ni na magadi ta na matiro di sagarani.
Jabambore bore sabore ni na magadi ta na matiro di sagarani.
Jabambore bore sabore ni na magadi ta na matiro di sagarani.
Adagize jatina wante jari, jatina wante jari, jatina wante jari. Yatina wanti yari Tukumare Ganja tujari
Nandigare Udole barri
Nanchipare Udole barri
Nasarmare Udole barri
Kenya walta udide dida Watongo lasa Piwalta Fasa, mali finjire, omsa gurasa, walgala fatte, kebam furatu, mali stokkama, minan kolotu, dati sabia, orop tichako, jimsi tokkama, kalma turako, yai sabia, bate hidate, yai sabia, angurra korte, mewa namatu, kampu bakkake, baby sigada,
Bishanchi na madasi laki se Haka karoon ilka na desi te Ilka mbora tambo mbale si te
Amburani liyazi mudani Uyafuta dadasi mudani Taguntu tadufati bubuta Waloye diyo waloye Riga muridie akakaro Makabora kutole makaro
Amatiye, 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 amatiye Amatiye, 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 amatiye
Iboram bashanana,
dikam bashanana,
gudam bashanana,
olam bashanana,
kurmam bashanana,
dalam bashanana, kabata chafara, jilti dan dambala, solfana nakana, yonam ni abashi, milisha dawala,
bashanana,
bashanana,
bashanana.
bashanana
eh bashanana
Yoma, gelele esbe.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Kurupe ngarifate.
Gelele fudi godola.
Badala nyana shawe.
Gelele fudi godola.
Yobuza kona tolte.
Gelele fudi godola.
Gajadi volki gurba.
Gelele fudi godola.
Nukero gurabane.
Gelele fudi godola.
Ediro liragala,
gelele fudi godola.
Dadabi farsi farra,
gelele fudi godola.
Gelele fudi godola,
gelele fudi godola.
Gelele fudi godola, gelele fudi godola. Gelele fudi godola, gelele fudi godola. Gelele fudi godola, gelele fudi godola.
Go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas. Iko bae go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas.
Oma shanan, oma shanan, oma shanan,
oma shanan,
oma shanan.
Hola ke sanga pa dubaya
amahole tio ahuma
lo wonke sanga pa chomaya
amahole tio ahuma
warike sapuna ngobaya
amahole tio ahuma
nulededa kunogaleya
amahole tio ahuma
martibora irezukaya
amahole tio ahuma
kututbor lo dubaya
amahole tio ahuma
el mesifu kede kutaya
amahole tio ahuma amahole tio ahuma
Amati, Wagiro baby shakalaki se, Bishanchi na madasi laki se, Haka karon il kana desite, il tambora tambo balesite.
Aburani diazi mudani, buya futa dadazi mudani, Taguntu taduwe di bubuta, waloye diyo waloye, Riga muriti e agakaro, makabora guto lemakaro.
Amati, 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 amati.
Yoma, gelele esbe.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Kurupe ngarifate.
Gelele fudi godola.
Badala nyana shawe.
Gelele fudi godola.
Yobuza kona tolte.
Gelele fudi godola.
Gajadi volki gurba.
Gelele fudi godola.
Nukero gurabane.
Gelele fudi godola.
Ediro liragala.
Gelele fudi godola.
Dadabi farsi farra.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola. Gelele fudi godola. Gelele fudi godola. Gelele fudi godola. Gelele fudi godola. Gelele fudi godola.
Go fare filate, shubedu nande gar samarate. O magaya chida denu binens mira mida dishadenu alas
ikoba ego fare filate shubedu na nega samarate magaya chida denu binens mira mida dishadenu alas
ola shana ola shana
Is that it? kapruga kamana bate imo tumang kapushita kapukse ndole kolaki fonku kobola kali madu
keenya kuni sembertuu media da sembertuu media sambata sambata a city studio da e ka kopito koko pesa kopi kana harasi kani kope suana tafarida harra imamata america hara fi di panni etiopia rangau marianna damoni nu filpelu barbade yade kenechu barbadani o kenga fi kaltani si nu filvela kuno ja kun allama sadi afurtami toko Dua sagali saditama ga kuni studio Kenya Minneapolis targamura asi Riverside irati kanafi kota namoni yade kapteni sasi studio ruftani maria chuni dandesu rakoninjeru yero barbataniti namni toko bilbilajara hello
Hello, this is Chanel calling from American Red Cross
Blood Service. Hello, Nama Prati. Ga namoni yade kaptenisi asarati yade fsachu dendesu. Sembertu gargara sininjena kuno kanani kweri kana yo asis kangotani indarpa serasi agadendisani ka agumna kesani karshishani sata o karshi kudani sata o aga kaptani nu gargara sininjena kuni gargarsa fi terkamamiti garu citizeni magari tau ke sanifi akasmasi walker garu na ke satwa da americati la mia american one walker garani fi yo nu ker karta na ka la mia america gar karta niti kana namoni cala kojatani kangotanira ga kuma bektani simbertu guya guya no cenna kafalti to komalei devine malifi ummani kenya ode fanno akarkat wan barbanu fi wan bra otontai ummani kenya yero kamiyu ode fanno kolkolawa ode fanno madalawa akarkat wan barbanu fi sanati dabalatani kuyato kwasi radio anis kasuma sikara simbertu tin indabarsena korra kanan studio galani ka kastojechu ilala wan ke wani devotioni kamnu fechun radio kuni akachofa muhim barba no radio kuni radio duri jalqabe ogadik dami lama jalqabe hojjechatu reda ataw male oga sadin dura yeronani furaddu namni ratto jatamu dhaabameeti. Namni tokkoyyuu namni fedhiidhaan reediyoo kana hojjetu dhaabamee naannoo ji'a sadiitiif erga tureen booda reediyoon kunii ani fudhee itti gaafatamummaa fudhadhee jechuudha. Kunoo aga ammaa waggaa sadii ol hojjetteen jira reediyoo kanas torban torbaniin asitti argamuuni jechuudha. Kana kan goonu jaalala uummata keenyaa waan qabnuuf, jaalala aadaa keenyaa, afaan keenyaa waan qabnuuf. Kanaaf isinis haga dandeessanii hamma tokko yoo nu gargaartan, hamma tokko yoo nu wajjiniin dhaabattanii nutis caalaa onnannaa, caalaa hojjenna uummata keenyaa fi aadaa uummata keenyaa addunyaatti argisiisnaa. Aadaa uummata keenyaa, afaan uummata keenyaa, afaan keenyaa, afaan addunyaatti akka baramu goonaa. Kanaaf egaa nu gargaaraa isiniin jenna. Kunoo asirraa Support Simbirtuu Miidiyaa iskaan godhaatoo hojjedha. Kanuma jennee gara yaada kaasneetti deemna. Yaada kaasnee egaa duraan dursee waan ariifachiisaa amma waan TPS jechuun Temporary Protection Status dha yookiin immoo eegumsa yeroodhaaf kennamu jechuun ni danda'ama. Temporary statusiin kunii biyyi tokko rakkoo yoo qabaatte keessattuu wal waraansi balaan waan garagaraa yoo achi jiraate uummanni biyya sanii yoo biyya biraatti baqatanii keessattuu akka Ameerikaa kanatti namoonni baqatanii yoo jiraatanii namoonni kunii otoo gaafii tokko qabaatin yookiin waan tokkoyyuu hin gaafatamin eeyyama hojiitiif iyyatu eeyyama hojii sanaa fi yoo iyyatan eeyyamni hojii sun hin kennamaa fi yeroo gabaabaa keessatti eeyyamni hojii kennamee fi hojii barbaadan hojjechuu danda'u as jiraachuudha mirga qabu jechuudha. Haala kanaanii yeroo muraasa fi suni. Yeroo hundumaa yeroo muraasaaf Ameerikaatti baqatanii Ameerikaa keessa jiraachuu otoo hin ta'in yeroo muraasaaf kana kan godhan. Haala kanaan egaa Disembarii 2022 kan Joo Baayiden kana godhe yeroo sanitti ji'a 18 kan Ameerikaanii lammiilee Itoophiyaatiif kennite ji'a 18 jechuun waggaa tokkoo fi ji'a 6 jechuudha. Yeroo saniif kennite achi booddeerra temporarii istaatasiin yeroo lammaffaaf dheerate walumaa galatti egaa ji'a 36 jechuun waggaa 3 fi kennite amma mootummaan Tiraamp kaase. Achi kana waan ta'ee maal goonaa kan jedhu kana waan namoonni kanarra jirtanii yookiin immoo kana fudhatanii maal goonaa leeyarii keessa wajjiniin mari'achuun barbaachisaadha. Leeyarii keessa wajjiniin leeyariin yoo mari'attanii leeyariis barbaaduu qabdu leeyarii warri hin qabne fakkeenyaaf Minnesota Human Rights gaafachuu hin dandeessu akkasumas yuunivarsiitii Minnesotaa waan isin gargaaru hin fakkaatu yuunivarsiitii Minnesotaa Law Clinic kan jedhamu qaba. Law Clinic sunii waan tokko tokko kan isin gargaaru jiraachuu mala yookiin riifar isin gochuu danda'a. Federaal Boonoo Liigaal warri jedhamanis sadarkaa federaalatti hin jiru. Egaa namoota kanarratti bebbeekan gaafachuu ni dandeessu kanarratti. Kanaaf leeyarii namoota keenya ta'anis gaafattanii namoonni kun karaarra isin buusuu danda'u. Kana gaafa gootanii fakkeenyaaf akka seeratti asaayilamii yoo appilaay gochuu barbaadanii asaayilamii otoo waggaa tokko as jiraatte yoo as jiraattan waggaa otoo hin guutinii asaayilamii appilaay gochuu qabdu. Waggaa tokko Ameerikaa keessa waggaa tokko ol jiraattanii jennaani yoo TPS irra jiraattan maaliif asaayilamii akka appilaay hin godhinii mirkaneessuu qabdu yookiin galchuu qabdu amansiisuu qabdu mana murtiitti waan isin dhiyeessanii mana murtii yookiin immoo even immigireeshin looyarii yoo ta'e immigireeshin looyarii saniyyuu amansiisuu qabdum haaliif kana akka gootanii jechuudha. Kanaafi yeroo baay'ee biyya kana yoo dhuftanii yoo nama gaarii nama beektan ta'ee asaayilamii appilaayi gootu akkuma dhuftaniin even temporarii irraa asaayilamii akka appilaayi gootan isin gargaaru. Asaayilamii appilaayi gootanii innan keessicha eeggachuudha. Biyyattiin ammallee waraana keessa jirti. Country profile wanti jedhamu jira. Country profile san irratti human rights report in America ammallee biyyattiin haala gaarii keessa akka hin jirre, dhiibbaa mirga namaa akka jiru, rakkoon garaagaraa akka jirudha. Haa ta'u malee gara tokkoon egaa decisioning kun isarratti amma tokko dhiibbaa hin qabu jechuu miti. Asaayilamii sana giraantii gochuudhaa fi kunooti temporariinii ka'eera biyyi nagaa taate jedha mootummaan akkas jedhee murteessee jira. Haa ta'u malee asaayilamiin indiviijuwaaliidha akka biyyaatii miti. Asaayilamiin indiviijuwaaliidha gaafa jennu fakkeenyaaf namni tokko tokko balaa siyaasatiin fakkeenyaaf siyaasa garaagaraa dhaabbilee garaagaraa deeggara jedhee galfatee sanaa fi isarratti ilaalama amantii irratti kan ilaalamu jira. Wantoota garaagaraa wanti qeeffannoo keessa galchan waan jiruu fi isaan suni ammallee caalaa fudhatama argatu. Kanaaf asaayilamii yoo xannaate harka 70 harka 80 numa giraanti godhu. Haa ta'u malee asittis wanti isinitti himu asaayilamii gaafa appilaayi gootanii yookiin asaayilamii keessan haala hin cimsachuu qabdu. Maaliif warri asaayilam jajii ta'anii kana dura warri asaayilam jajii ta'anii yookiin abbaa seeraa asaayilamii ta'anii muudamanii executive branch yookiin administration jechuun bulchiinsa Trump jalas ta'u bulchiinsa prezidaantii jala yookiin executive branch jalas ta'anii professionaalii turanii bayaaziin qabanii namni kun rakkoo akkasii qabamoo hin qabu kan jedhu san qofa kan ilaalaniidha. Amma garuu namoota akkasii baay'ee hojii irra ari'anii jiru. Namni baay'een hojii akkasii irra hin jiru. Kanaafi kan Trump yookiin bulchiinsi Trump nama barbaadu san qofa irratti kan xiyyeeffatanii bulchiinsi Trump nama barbaadu kan jedhu suni akka amma jedhan kanatti asseetii ta'uu dandeessu Ameerikaa keessa gaafa jirtanii Ameerikaadha bu'aa buusuu dandeessuudha. Fakkeenyaaf hojii professional ta'e hojjechuu, barachuu, biizinasii banuu hojjechuu of dandeessanii nama biraatiifis faayidaa kennu lammiilee Ameerikaati jechuudha. Kan narsii ta'e, kan barsiisaa ta'e, kan daldala irra jiru, kan maal waan professional waan asseetii dabalu wayii nama hojjechuu danda'u jedhaniiru sana sana argisiisuu qabdu egaayi. Kanaafi yoo fakkeenyaaf namoonni akkasii yoo faayidaa garaagaraa nargattu ta'e fakkeenyaaf EBT faa fudhattu yoo ta'e snap kan jedhamu hin fudhattu yoo ta'e isaan otoo dhaabdanii irra gaariidha. Maaliif public bardanii kan jedhamu uummata Ameerikaa irratti hirkataa taatan jedhanii waan yaadaniif asaayilamii keessan irratti impaaktii qabaachuu danda'a. Kan akkasii otoo dhaabdanii gaariidha. Hunda caala ka'anii looyerii miti, immigireeshin looyeriis miti. Hagam beekuun hagan natti mul'ateen kan isinitti himaa jiru keessattuu namoota wal beektan wajjiniin looyerii keessa wajjiniin mari'adha. Warri green card irra jirtanis waanuma akkasiiti. Wantichi garaagarummaan kan jiru green cardiin already green cardidha. Wanti isaan laalanii yoo laalanillee yoo sana jiraate sana dhiistanii otoo hojii keessan sirriitti hojjettanii gaariidha. Hojii yoo hojjettanii kan isaan isin argachuu danda'an yeroo lammummaatti deemtan yoo lammii taataniidha. Yoo hojiin hojjettu ta'e sunis rakkoon qabu. Kana erga jenneen booda amma gara dhimma kaasnetti deemna. Jidduudhaan immoo nu eegaa beeksisa wayii isin dhageessisne deebina. We'll be right back.
With a library card, you can access library resources without leaving the home, on your phone, tablet, or computer. Services include online tutoring for kids grades K through 12, job skills, newspapers in multiple languages, and more. Trusted information, learning, and support is available anytime, wherever you are. Learn more at your local library's website or MELSA, MELSA.org, to get started.
Ini Minnesota murid nisani warga jatah misalnya Olte, Health Partners Minnesota Senior Health Option Sarga Cofunda Gagutu dan Daum. Karo rekunis degar sarumfa, ugu sayala, kuracan jajau gus fayatin ken namofi, yalilkani, akkasumas, faida dabalata idukan of kisata ammatura. Rifinon hala gomsa kabacu ilalat, healthpartners.com/oneplan rat niargama. Health Partners karo rafaya, Medicare Rifi, Saganta Medicaid karkar safaya Minnesota laman walin wali galte omudan. Faida one saganta lila mani kan nil galmani fkan yestuda. Galmen Health Partners kunis arum sa kontrata ratkan unda utaa.
Ah, di fama di ba mali akkabu kani ga serrete nutagarsi suda kane kesati namoni tokotoko warri really noir sanjuru namoni tokotoko duguma nama jachun matasaniti namota yaden kamne durse wani TPSC kana gafa darbu lamile kenya TPSC rejeraniti namoni kosu barbadan wari tegerto nivel segedna really shame on you dugar pachuraf lammi ofiti inkosani namni biye jalatu lammi gutu wajjinin jalata namni rakko kabujra namni bilse genna de karujra namni bilse genna de karujra suni rakko mit nama yo biye ofi jalata numato ofi jalata rankena jir wajjinin jalatu kanafi Joe Biden bilse genna kenya balale facchu dabjere ro sanuju TPSC genne ama bager rakasi gamne ra galu kabu Trump, are you kaba warri jadanjuru? Really shame on you. Wana kasi goramu sin kabu. Wana kasi tau sin kabu. Iba gudda kaba wante suni. Durse, namoni biya kana yo ari amani biyatti galu. Biyatti gafa galani nama wanjaratani barbadu. Wanjaratani wan barbadani fi hoji barbadu biyatti. Bardani tau akani. Yo biyya kana jiraatani biyya kana biyya sanirra biyya kana hojiin jira. Hojii hojjechuu danda'u biyya kana. Yo hojii asii hojjetani lammiilee isaanii yookiin firoottan isaanii biyya jiran gargaaruu danda'u. Yo gargaarani gargaarsi suni faayidaa guddaa qaba biyya sanitti jechuudha. Maaliif atleast namni suni nyaate waan bulu. Ayyaanuma fillee waanuma qarshii wayii yoo 10,020 itti erganii inni suni faayidaa guddaa qaba achitti. Maaliif waan ittiin waa bitatan qabu rakkoo isaanii furachuu danda'u maal gochuu danda'u kanaafi faayidaa guddaa qaba. Kanaaf namoota lammii keenya asii akka ari'amu gochuuni yookiin yoo aari aman jedhanii gammaduuni kuni is sickness. Dhukkuba sammuuti malee kuni dhuguma deeggaruu dhaaba tokko yookiin eebbifamuu deeggaruu siyaasaa yookiin Abiyyi maalii miti. Hundumaafiyyuu even biyyatti irratti Abiyyi dabalatee biyya dabalatee maal fidaa foreign poolisiin haaran kunii jechuudha. Duraan dursee Amerikaan ammaa kan jechaa jirtu Amerikaan faristiidha. Keessattuyyuu kan foreign policy Trump Amerikaan faristiidha. Kanaafi you are secondary jechuudha addunyaadhaaf. Addunyaadhaafi nuti Amerikaadhaaf cinqabna. Amerikaa dhimma Amerikaa qabna malee dhimma uummata biraa hin qabnu. So foreign policy keenya American first state. Basically American first state jadani malee Trump ka ofisati one bekamu okay na dunyarati peace mekari pis deal mekari ta e furat la lamu ambar badufi baina ne warri kesa jarani tipa gutta gocciaturani baina ni alerratti te fatte rasharratti te fatte biota torba narar se jara kanarratti te fatte mali jachun ibani rajara kanafi america firsti ne daketi malfida biyi bra secondary da yokin nuni lalat wanti fi agwarani jirwata u belliata u rakonga ragarata u nuti nuni lalat kan kenya aga america brangenya aga america tokne aga la mile america affecting gonetti malu di vera la mafa gargarsi dabbateti jira gargarsi waluma galatti duran gargarsa gara gara ture gargarsi foreign direct budgeting jira ture motumara gargarsi kedna muje chuda itane gargarsi motumara ala kan kedna muje rafa kenyaf assistant jira me chuda isarratti american hunde chala biyota kami chala decha dechan kenniti ture american kana kesatti sektari nishin gargara turte barumsa gargara turte helzi gargara turte gara fayatini agriculture gargara turte wontota baye sektara baye gargara turte wori yadettu tay usid gara programi usid tini skula meka tu gargara me hospital meka tu gargara me sektara konna meka tu gargara me isan kuni hundi amma dabbatani tikane sanjran dabbatani jeru jachuni motumman abiyi mata satin rakko gudda kesa jara jachuna motumman abiyi sarki hidame jara jachuna biya sana kesati 30% budget gafa basan 30 to 39 actually 40% ya hinga haga percenti afurtama bajanni yobau biyalati gargarsa ni arganna jadanid bajatabasu bajadni suni amanjiru kanafi gutu mangututti sinnamna jen gutu mangututti sinikennida sinjen kanafi bajatarat even plan gochurratti rakachati kanisanjaran kana aka kontratatti kanisani lalanis kontrata bajata goma kennanille agamma wantisa nikennina jerani sinjeru indor kanjerani sinjeru hataw male aka kontratatti kanini lalamu conditionality qaba yero barbadanitti kennu yero barbadanitti abu devie inni guddaan kan isaanii irratti xiyyeeffata nama kennuufis kennuu baachuudhaafis kan duraanii mirga namaa fa'a ilaalu dhiittaan mirga namaa yoo jiraate olaantummaan seeraa hin jiru yoo ta'e wantoota dimokiraasii ijaaruun hin jiru yoo ta'e wantoota akkasii san irratti kuni it is a western value waggaa 100 darbeef kan ijaaramaa dhufeedha akka jedhamutti egaa waggaa 100 darban kana waan warra westii jedhamu kan the western wanta olaanaa godheedha dinagdeedhaan olaanaa ta'anii barumsaan olaanaa ta'anii garaa siyaasaan haalli jireenyaa laayif istaayilii sun hundi isaan olaanaa godhe haa ta'u malee broader yoo bal'isnee laallee jenne wanta kanaa sana gochuun isaaniif humna ta'eeti humna gaafa horatanii humna sana waan fakkeenyaaf warshaa qabu warshaa gurguddaa qabu warshaa isaaniitii fi riisoorsii barbaadu riisoorsii waan barbaadanii fi raw maateriyaalii barbaaduudhaa fi afrikaa deemanii afrikaa kolonaayiz godhanii raw maateriyaalii gara biyya isaaniitti fe'anii biyya isaaniitti proses godhanii industirii isaaniitti hojjetanii achiin booda ekspoort godhu gabaan jira gabaa afrikaatti geessu afrikaatti gurguru raw maateriyaalii afrikaa fudhatanii isuma process godhanii deebisanitti gurguru global orderiin akkasitti ture global orderii kana kan cabse tokko egaa competitionii waliiti waraana addunyaa lammaffaa booda cabe waraana santu cabse waraanni suni gaafa cabse jedhu waraanni suni waraana saniin victorious emerging economy kan ta'ani Amerikaa fi Raashiyaadha keessattuu Amerikaadha. Amerikaan bara 1960 keessa 25% of world manufacturing Amerikaa keessatti gaggeeffamaa ture. Amerikaa keessa yeroon sun keessattuu 1960 kan jedhaman akka generationitti the boomers warri jedhaman suni yeroo sana Amerikaa keessatti namni tokko hojii mootummaa hojjechuun yookiin hojii tokko hojjechuun middle class ta'uu danda'a, dureessa ta'uu danda'a, hojii tokko hojjechuun jechuudha. It was the most good time edu seena Amerikaa keessatti manni Amerikaa prosperous kan ta'e. Sana booda Raashiyaan gara speesii deemuun maalii gochuun teknoolojii isaanii, misaayiliin isaanii, spees ekspilaareeshiniin isaanii gaafa guddatu inni Ameerikaan immoo duubatti hafuun ishee akka malee aarse. So Raashiyaa adabuun barbaachisaadha jedhanii Raashiyaa adabuudhaaf jecha Chaayinaan Raashiyaa wajjiniin turte, Chaayinaan iyyattii turte, Chaayinaa keessa yoo xinnaate Maa'oon nama miliyoona 50 ol beelan fixeera, gargaarsan barbaadu jedhee jira. Rakkoo baay'ee jira Chaayinaa keessa. Maa'oon erga du'een booda Henry Kissinger erganii Henry Kissinger Chaayinaa Raashiyaa harkaa baasee Ameerikaatti hirkisee achi miksii ikoonoomii gaggeessaa jedheenii kaampaaniin Ameerikaa kan duraanii biyya kanatti hojjetaadha sa'aatitti 10-12 kaffalanii Chaayinaa deemanii sa'aatitti dolaara 1 kaffaluu jalqaban. Suni kaampaanii Ameerikaatii fi chiip leebarii waan argataniif gara Chaayinaatti tiraansifar godhanii Chaayinaan sana keessa advaanteejii argatte. Chaayinaan tokko manufaakcharingiin bal'inaan itti dufee dinagdeen Chaayinaa fooyya'uu jalqabee Chaayinaan guddatte. Chaayinaan harkaa baate amma Chaayinaan uncontrollable taateerti. Kan nama ajaa'ibu sodaan kuni kan dhufe dinagdeen Ameerikaa waan gaddeemaa jiruuf. Yeroo 2050 Chaayinaan dinagdeen Chaayinaa dinagdee Ameerikaa ni caala. Amma peesii ittiin guddachaa jiranii bara 2018 dinagdeen GDP'n Chaayinaa naannoo tiriliyoona 12 wayiiti. Kan Ameerikaa immoo tiriliyoona 24.5 akkas wayiiti. So dabiliidha, almost dabilii ture kan yeroo sanii kan Chaayinaa dinagdee Chaayinaa jechuudha. Amma bara kana 2025 kan Ameerikaa tiriliyoonii 30 gaafa galu tiriliyoonii maybe 6 yookiin 5.4 yoo dabalu tiriliyoonii 5.4 yoo dabalu kan Chaayinaa immoo tiriliyoona 20 ta'eera. Tiriliyoona 8 dabalee jechuudha. Dachaa dinagdee Ameerikaa dabalee jechuudha. Waggaa 7 keessatti. Kana jechuun dinagdeen Chaayinaa akka malee guddachaa jira. Biyyoonni kunis guddachaa jiru. Akka Indiyaan baay'ee guddachaa jirti, Biraaziil baay'ee guddachaa jirti. Kun ishee gochaa jira. Kanaaf kana waan yaadaniif nuti dursaa yoo biyyoota kana gargaarre nu harkaa ba'u waan jedhaniif gargaarsi dhaabbateera. Heelzi irratti rakkoo guddaa kun heelzi irratti baay'ee rakkoo fidaa gargaarsi ooredii sekiriitii wajjin wal qabateera. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa paartikulaarlii gaafa laallee jenne hunda caala kan Itoophiyaa rakkisu Tiraamp jechuun Tiraamp bilbileesee hin beeku Itoophiyaan maalirra jirti yoo jenne barbaachisummaan Itoophiyaa warra vaaliyuu nu kenna istiraateejik vaaliyuu warra nu qaban qofarratti xiyyeeffannaa jedhan amma isaan so core interestii keenyarratti xiyyeeffannaa jedhan so we should be selective jedhan core interestii kan jedhame maaliidha. Resoorsii qabaachuudha. Biyya resoorsii qabdu hin kabaju. Koongoo kan isaan kadhatanii sin araarsina jedhan Koongoo resoorsii addaa qabdi. Ethiopia ammat resource yadda hinqabdu so american agasuma wan barbadu finjeru lamaffa Ethiopia biyota bra kanisan barbadani military base daf military base mo kanisan barbadan fakenya fi biyota baka potentially rakonjira challenge nukunama jeranida kabiyota araba kanama kanawajini warra si accessi kabanida so isani san kanarra tintiefat Ethiopian karakanani Ethiopian kan gargaru okin core interest ke nyawajini nidem tijerani otontait yo Ethiopian Somali wajini okin Eritrea wajin warante chaos si nanno sanitu mamudenda red sin okin nannon suni chaos si ke sagaludenda kanafi Ethiopia abu kapna abiyi oto one fetae warane Eritrea okin Somalia rat banun kabu kanjerun wajinde majer kanafi bar karakananis kara military strategy tim barbachistumit the only thing Ethiopian advantage to kokanishin kabdu abiyi kanitim fayedamin lamafa bara abiyye kan chala midajiru diplomasi da Ethiopian duran biyota Africa ke satti agamumma gudda qabdi aga akasmas kurracho tabiya garagara ke satti fudata ma gudda qabdi ture amma atte bara abiyye BRICS ke sagalte erti BRICS ke sagafagaltu Trump yokin Antonio Nero darbe Marco Rubio dice chukote di fama Marco Rubio i fatti timera abigit wanuti degar hindegartu wanutin degar hindegartan sanada ta policy in Trumpes Canada yo multilata fakenya UN ke satti yo harka bastani BRICS in billion BRICS walin abanajani China fi America ni chun no China fi Russia billion BRICS policy wal fakkatu kabna kanafi America wanto koete nu fintautane immorminajadan amma wana kasin jeru jere jerabi yo nuti wankuni hinta wojere Americani Isini sinta ujachu kabdu, nuwajji narka basu kabdu ujara nijaru. Kanafi BRICS ke sasa kaban wibarati gochu tijaru, BRICS naka buwak abesantane gochu tijaru. Kanafi sanarati baye ibarangajaru, debye unta chala kandinagde biyati sana mita jaru fi rakko guddani tadema jaru of denda jaru.
Sang kabaani oromo tamara kamba kan iha barbada wal bara gabrumara bawuf kapsa ufirira
Gori na jinadara Thank you.